vigelegele. Asante Yesu,
Asante Yesu, Asante Yesu, Asante Yesu.
Oh, Asante Yesu,
Asante Yesu, Asante Yesu, Asante Yesu.
Oh, Asante Yesu,
Asante Yesu,
oh, lo, 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 lo.
Asante Yesu, Asante Yesu.
Oh, tunakupenda,
tunakupenda,
ay, ay, ay.
Tunakupenda, tunakupenda.
Oh, uinuliwe,
uinuliwe,
ay, ay, ay.
How we see Africa. Yeah. We say Ngiyabonga Jesu. Yeah. Are you ready to say Ngiyabonga Jesu? Say Ngiyabonga Jesu. Say Ngiyabonga kakhulu Jesu. Ay 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 ay. Ngiyabonga kakhulu Jesu, Ngiyabonga Jesu. 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 Ngiyabonga, Ngiyabonga
Jesu.
Ngiyabonga Jesu, Jesu.
Na heshima vyote vipo kwake. Ukita
utako tajiru wa kudumu wejo kwa Yesu. Walolo lile 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 uo. Sikia. Ah. Mungu nine mwamini ni tajiri. Utajiri na yeshima vyote vipo kwake. Ukitako tajiru wa kudumu wejo kwa Yesu. Unanielewa? One more time. Mungu ninayemwamini ni tajiri. Utajiri na heshima vyote vipo kwake. Ukitako tajiri wa kudumu wejo kwa Yesu. Ah. Yesu wetu sio mahili. Yeye kama kande.
Mamilia.
Hilo lile.
Familia.
Yeah, yeah, come back, come back,
familia.
Yeah, yeah, come back, come back,
familia.
Zimbabwe. When agape meets mkululi bebe, something has to shift in the spiritual realm. Hey.
Don't
paka mbingu. Tunasifu paka mbingu. Yeah, tutatoka hapa paka mbingu iseme.